Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatar sappo e goho lewru avril jena yamde soki nder maison de la presse Bamako njottinono do kabaruji du yumor way gawdo. Balde sappo cekiti todde ley lewru korkandu dum nati le nokko hollitan wet dum moto dum woni en biyan le lumoji di kanye fa yottoyo do kadle de nyohetede fu edun hewi pep jamare de wobbe du kolititi alaji mawdo goddi matudo ko nayri bangal kebe jeddi lewru avril woni nyaloma kejnaado ko nayri bangal cialalle adnaaro Allah ndo fu lamu ko wombe leleedi malindi kolititi wotto jono ko nayri bangal sawrude jama an ko buri fu wembude dum en le yotre men no dirte zoom sirde e ngaran kalen kabaru so bami fa cukulel keccel yihi aduna hono dum wori le nokkule de on ngaran famtade dum e journal ngal di wono sembe kabaru di dum jogino on do bete hande di bismillah modon e hedate en puddiran o do kabaru kanko journaliste no dirte Aliou Touré lamido journal ngal no dirte le democrate holita wede o yitaama ciagal ko majji alkamisar jabbi non de ko non fedde be joddinde be nodiri wakkati jono selli de crise ne holitiri wiide wiido warti le nokku makko mo selli wattu jono basi folaama ko kaabe kala e fu hebe ciutimo be kala edu hodo wadi so yoppita de do fedde wi beta ko so lamdo jabbi waram fewtude e journaliste be ko yaltili hen furdo min pammina on ko nayri bangal lew ramadan do wattu jono julinde an wondi e jangi an wondi e mbiyan landined le nokkule de fur le majjun be bi ciudi atle ngaydi kanya fa yotto lumoji di fan he pep jamar de do tayde fu wobbe kay ko liti tit alaji mawdo goddi matude hitan hikande jangoto wombe dumbi hi lumo go welay sanet do tayde fu kambe nyohobe kabe bibe darni nangude kadle ali cisse sitan sidibe
balde sappo tan heddi hakkunde amem e julde tuskel mo noddirta Eid el Fitr imma daraji fa landina nedo julde kana mate sanne le gallure Bamako do le wi yimbe le yogabe gondube wadde imma daraji le tatteji gallure ne fu julde ramadan hitane hikaka hawre wakati tiddo sanne sabi yimbe ko hewe mu en fu chaddabe
kulle di fu anatiidi kadule wawa sodede somme wawa sodede feccu ko transport mobile anatiidi mi warto sodde kadule cugalon dan base metre tatti sodmi metre fu fa ignere temere ana titi sanne
lumo goka ana uti yimbe kulantereji kewdi njeyobe kanyu en ka holiti wiide coggu walale odo wakati
menele o watti me darni jabde kaduleji jumo client meda ciotta kadule mobe kan e cugalen fu mo robo ngati nana ciotta de ridoji kontade burmusi e daran
ne ciuri to kadule nyohete nyohobe gombe tombe kanyu en ka ana wondi mobe to jawdi ko hewe mabbe fu darni nangude kadule yimbe le odo wakati jati
le badde sappo saktide gulle ana nawi sanne kile ana wonde warta fa handen me woni client be me goldita dubi heewi so be wadde kadle mu en me jaban me wawa salade
yoga e rewbe le be kanyu en ka suuda e kuyal mudum en feyi sabi be kebi hebude ele wakati kadle mabbe julde wobbe kanyu en ka holiti wiide kadule nyohaade ni warta fa nayro bangal mudum jonka
wattu joni en kala wono kabaru lewru korkandu miccitede wiide balde sappo cakci todde naati le nokkole on do wattu fu kambe almame kanya andabe kabaru dina be minden jamande buri fu hande tekkinde kumol yelan hawra e jamma no de tat lelatul gadiro non be kolitir wir sabide sa hawri o do jamma yoma jamma jidad non sanne yimbe fu du tampi on wattu fu nedda hande tekkinde kumol du yelan hawra o do jamma kedde mo kanko docteur mohammed mayga yo goto e almami en wombe nokko no de tedo faculté des sciences ko mo sifi do do fatitango Ali Cisse
jammaji sappo cakitito de lewru ramadan darne mudum ana momni sanne le jina alsamako nelado Allah do woni kanko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nardi men min tawta jamma khutubi de jammaji sappo cakitito de lewru ramadan on do jamma hala mudum hala male alqur'ana o le suratul mu'minudirta alhadir o do jamma neddo fu mo tawi ana jula Allah subhanahu wa ta'ala o bami adi wiide hokkan dum joddi dewal al dubi chapan jetti e nayi nulado Allah won du'aw mo o wi alislami kawrdo e jamma o fu wada to woni rabbana innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna
wattu jono dido kabaruji fanba hebe dow dum won beme am ande to do page Facebook e compte Twitter si jo tamani kambe dum won chrétien be dubbe ngadi julde mabbe ko no dirte pakko ko wattu jone njahle galle goto jambirtebe dambale le nokko no dirte do kuluba wiama chrétien wonbe tobbe wakande be jambinando julde mabbe de be noddi alislamen dum won be koddile o do nokko no be kolitri wi tayde wi do korka wodi fu won hebbe so jihi ton fa kebe famtare fande kedde Ali Cisse sita sidibe
leɗɗe galle chrétien ndey julle pakti waɗram no woɗiri nde wi Simeon Dembélé ɓe ñaami kulle belɗe ko heewi ɓe noddi guiɗiraɓe mee aslama e ndu waɗi taƴi korka nde galle meɓɓe
ɗum le ka waɗi fa woɗi ɗo amen ɗo saabi ɗum laati e wattuno min fuu min jiidata hitaane hikkane julde amen nde hawri e korka ramadan min gaddi julde nde e guiɗiraɓe amen ɓe gana chrétien en min landinini ɓe ko ɓe ñaama fa ɓe taccira korka maɓɓe min jokkitike e julde nde fa wakkati yamdi noga e goo
Moussa Keita kañum holliti wi ɗuyo huunde lobbere hakkunde diinankoɓe le wi makko soni aslama ka e chrétien naatin guiɗiraɓe e joddi ɓe ana hasi nde julle pak naato julle homo fuu
min fuu dewal allah ni golle muɗum woni komin gondi wadde min fuu min gootu min fuu min sakiraɓe enɗa ana hakkunde amen min fuu
miccutinde fa hannen mi yogaɓe holliti metti mumen ko naari banggal tiɗalaji mata le leydi le o watti fet ɓene du o fa hannden yalla kabaruji leydi ana heɓa lawol nde duɓɓi warandi
en jaran nokku noddirteɗo yelimani ɗum woni commune mabɓe moɓe noddirto gimi dime hollitan wede yimɓe ala wonɓe tomɓe aɗa gondi e famminede hono nafaji ko yowi dow yoɓude toon lampaji noon ɓe kollitiri wiide ɓe mbi ɗiɗo kalisiji fuudu ley yirwere commune ngaji ɗi wattete noon ɓe kollitiri wiide le oɗo nokku lanniɓe oɗo boti yo fedde ONG ne noddirta merci corde dow tuworgal laamukoɓe wonɓe tomɓe kañe pelle société civile en ɗo kabaruji ɗi puɗɗata ɗo mi haalni on kabaru ñalawma keƴenaɗo konayiri banggal cellal le adunaru ndu fuu e manggal muɗum ɗum waɗidama wakkande OMS du watta yituma wuuri muɗum capanɗe jaɗɗoɓa e joyoɓa Sisil moɓe cuuɓi wattu joni yallah hono jamare nde fof hani heɓirde cellal kamɓe laamukoɓe wonɓe le leydi mali ndi ɓe mbi ko ɓuuri fuu wembude ɓe ñalawma hannde o no ɓiɓɓe leydi ndi fukani sawrirede Ali Sisé sitatiɗi ɓe
nde wi Christian Itama kañum heƴaɗo fedde noddirtene OMS le leydi Mali o holliti wi immadraji waɗaɗen holliti alhaaliji lobbi le ɗi duɓi sappo sagtiɗi ko naari banggal haɓde ñablaji jogaji
ɓande hitande 2011 warde hitande 2021 aɗaɗo yimɓele ɓe ñaw sida o nangui le wurunde afrique to OMS wonni wadde immadraji ɓuytirike le tembere fuu capannayi e nayyi yimɓele jawtoɓe saabi ñaw oɗo ɓuytirike e le tembere fuu capan joyi e joyi jawtoɓe saabi ñaw ɗoyiro oɗo aɗaɗo muɗum ɓuytirike le tembere fuu noga e jeego
le wi ministre humine kabar cellal leydi Mali caggan ɗi jaabi heɓade gouvernement leydi Mali du waɗi ballekuji nokkuji tati ko naari banggal cellal Djaminatou Sangaré kañum ministre humine kabar cellal leydi Mali
go o e immadaraji ɗi ɓe garta wadde ɗini woni tewtude fa yimɓeɓe fuu heɓa cafaje kantiɗe le lindi e manggal muɗum fuu ɗiɗoɓal muɗum ndu mi ittaɗati kanɗi jokkede yalla cafaje ɗe saɗɗa muɗum ana heɓa daranede tatoɓal muɗum ndu mi gaɗa komi mbawi yalla yimɓele ɓe gala bawɗe sanne ɓe ana heɓa sawrade kañumen
le o batu hooreɓe fedde noddirtene organisation mondial de la santé fabigil doctoreur Gabriel Touré kaaki gollirde ko moussaka muɗum yaata fa minuji capanɗe jeegon francs CFA
wattu joni en jara nokku noddirteɗo manantali ɓe mbi hi ko yalta sukaɓe jettoyom sikkita wiyede ñaw cewɗi ana e muɗen wattu joni kañen ƴiƴam muɗen ɓama so waddaɗo bomako ɗo le majjum ɓe gaɗi immadraji ley oɗo nokkuɓe gondi e fesude ko yata sukaɓe ujunaji ɗiɗon e temeɗe joni le nokku noddirteɗo manantali iɗum le région kayi sukaɓe gala hitande fa yetto sukaɓe duuɓi joyi noon hollitira o wiide laamukoɓe ɓe gaɗi noddago fewde yimɓele wonɓe tonɓe tinno paama no golleji ɗi gori yalla sukaɓeɓe fuu ana pese wattu joni en kala hono kabaru cukalel keccel wori so ɓami fa yeehi adduna hono wori Ali Sisé
tama oɗo andi le leydi amen ndi so sukarimama ko heewi fuu wona kosan endu ina muɗum woni ko hokkete arande tamoro cownaɗo woni ko hokkete ndiya muɗum ko heewi du fuu so ɓeɗo sukaɓe ndimama dogotoro en ɓe won lekki ko wattata e guite mumen le galleji amen ɗi du a tawan to wakkati fuu rewɓe nayeɓe mbiyoɓe kañum kosan endu ina maɓe watte kufitigaje watte e guite maɓɓe ko narta fa laato dina kasen du ana wodani sukundu maɓɓe ɓe mbide ɓeɗo sukaɓe ndimaɓe wakkati fuu kina kufina watte hoore mumen saabi le wimaɓe wona pangaɗo fuu hani yiide sukundu suka ndimaɗo keso iɗum wawi yettinde yimɓere jiyoɓe ɗum torda le wimaɓe tama oɗo andi wuddu suka moɗon ndu ana wawi hollutidde ko o latto so suka o wuddu muɗum saami ɗo e balɗe jeɗɗi o latta ko kaɓɓeteɗo sanne so wuddu makko saamayi le balɗe jeɗɗi ɗi haya landine suka mo o latto kaɓɓeteɗo o lattotiɗo hoore ɗum ɗiɗo haalaji yo gonga na pene wala ko mi mbawi wiide hen miɗe andi ka ya yimɓe yogaɓe ana hooli ɗum sanne
yimɓe woɓɓe ana kooli ɗum en mbiyanɗu yo ɗum fuu homɓe fuu no fina tawa muɗen wori nokkule fuudu no wori heɓe fuu no koddiri heɓe fuudu ko jaɓini ɗo garten haddude beetade dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne min mbiya ono e korka so on keeɓa hettinade kabaruji ɗi gabbe dow beeme ande to gaɗon www toɓɓere studio tamen toɓɓere orgo no noddi numéro amen wiyamo maire maire 37321 fande fane jeeye fewi nokku onno andir ɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam yewtere meɗen nde waran yowade dow fedde nde noddirta es nde ndeɗo fedde hannde humnade kabaru wotteji ley leydi meɗen ndi fa hannde ɗum joƴƴinaka les région ngaji goɗɗi an toon wala fuu do koɓe kaali kasen wakkati nde wotteji ɓe noddirta référendum ɗi kaani wadde ley leydi meɗen ndi yoga yimɓe ele ɓe kadi gondi wadde do hen landol jaati yalla laamu hakkundejo ɓe gana anniɓe junnude honno laamu mabɓe o worri noona kono ayri banggal andinɓe politique du wonko kollitir do hen hakkillaji muɗum fa keɓen famtare keɗen sita sidi ɓe Ali Sisi.
En tant que
ninke e miloɗan watti fo jutugo charti law hakkunde radio ana holitata yimɓe ɗe miɗi lalnade kamɓe pay e hoore mabɓe minke e hoorɗon mine jaɓini jutnugon watti ola hakkunde radio minke mine jaɓini haqqileji ɓe yimɓe fou feesu welɓe ɓe laamu ko waɗa duuɓi sappo e laamu
stabilisé
yimɓele iwoɓele nokkule kewɗe le leydi amen ndi kiɗiɗon jon so yogaɓe kañum en ka holiti wiide iɗo wembini woɓɓe holiti wiide kañum en ka ana yiiɗi laamu hakkundejo o sarti muɗum junne dire le région Tombouctou to bala société civil gonɗoɗo nokku o kañum ka holiti wiide wala fuu no wawi waɗede yalla sartiji kollitaɗe fa woteji ɗi waɗale muɗum ana heɓa teddinede Alhassane Cissé yo goto le fedde bala société civil le nokku o wonko o sifi dow hen
leñol man hannden meɗe sukli sanne ndemugon waɗa wotiŋaji ɗi e watte haala ɗo saabi kulleji kewɗi dawiri mum ana hana fiyede ɓe wotiŋaji ɗi watte misali muɗum joƴƴingo fedde ejine nde laamorɗo leydi ndi fo e maggal muɗum yo longi heɓde laawol
gaɗen ko hani waɗede ko tam noon holitiri wiide kanko Alhassane Ba ko secrétaire général parti mo ɓe noddirta convergence pour le développement du Mali e juuɗe makko kanko laamu hakkundejo o laawol ngol wondi yarde ngol sikka fuu wala hen sarti makko o waran ɓeydede ɗum ne wona hunde jiɗane mabɓe kamɓe
wakkati hokkaɗo laamu hakkunde radio ana tiiɗi ɓe bata ɗum soni haalama o watti bate jaadi miɗe tijji wotiŋaji haalanɗo fe gooti muɗum wawata waɗe wala haala wotiŋaji suɓade hoore jo leydi ni saabi golleji kewɗi ana hani waɗede fanden ɗi woteji waɗede
Oumar Ibrahim Touré laamiɗo fedde wonde ne ɓe noddirta alliance pour la république kañum ka tawdaka e oɗo hakkille o holiti wiide sarti kollitaɗo yalla woteji ɗan heɓa landinede le muɗum o ana wawi teddinede jaati ele wi oɗo gorko gaɗo politique le leydi amen ndi kanakoɓe laamu hakkundejo o wamtoɓɓe ɗe hani ƴewtade
meɗen miila honole teddugo haqqilleji jamaren ministére humnini kabaru laamorɗan ana hani jantude ɓiɓɓe leydi ni fou do laabi ɗiɓe jokki soɓe waɗa ɗi golleji dabareji kewɗi du ana wawa feede kasin
fedde gondude wadde Ima Daradji yalla leydi ana warta e wisaria moɓe noddirta cadre de parti e regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel kañum ka ana naada kanakoɓe laamu hakkundejo o teddina konngol mu'en seku ñami batili yo goto le fedde ni
le chronogramme
charte fugu nayri banggal wadde wotiŋaji ɗi ka e batunoddirteɗo référendum on hollitama to laamukoɓe laamu hakkunde radio on ndu yiyami rewde fedde communauté international tewtira laamukoɓe laamu hakkunde radio on tinno bata lebbi noga e nayyi ko hollita ko on laamu hakkunde radio hana ƴaɓɓade hono lewri février hitan 2024
donc e andanɓe kabaruji ɓiluɗe politique kañum en ka ya holliti wiide no golle o wordi yarde le ñalawma hannde o eɗum wawi ittude koolol hakkunde jamanu nde kañe kanakoɓe leydi e juuɗe kanko Pierre Claver Bakorba Traoré
leñol man hannden pelle hewɗe gollidoɓe laamukoɓe leydi Mali ana wawi lamdat hoore mumen honan ɗi golleji wodiri feesat ƴeewi hannden ɓiɓɓe leydi ni ko heewi ana lamda hoore mumen huɗum fon haqqilleji ɗi laamukoɓe laamu hakkunde radio on jogui hannden huɗum won anniyaji meɓɓe min guele jiila ɗan heɓude o jogala wawa heɓde laawon feyi soni walani gouvernement leydi Mali watta haqqille e golleji ɗiɓe woni e wadde
andinde tan wiide kanankoɓe laamu hakkundejo o faale ñalawma mumen goni hannde o wala fuu sarti goɗɗo mo hokki wiide référendum o waran fa waɗale muɗum haya tawede majjum fuu humpintinde jamande dangal ko wondi nuygal séria herde leydi amen ndi warta fa joɗoɗo muɗum o ka golle muɗum ana wondi jokkitade nokkule kewɗe le leydi amen ndi